story ngixoxele nge-ex yami uthandeka. Sasingeve sithandana into yethu ngevincomeka. Ukushada kwakuyiphupho lethu ngithi lizofezeka kodwa nkosi ngangingazi ngizogcina ngokuphoxeka. Sukele high school lapho saqala ukuthandana izinto zisihambela kahle. Sasingakazi saxabana, we were there for each other. Every time umasidingana lalingakazi liphele usuku singazange sabonana. Sesifunda umatric ubusuku bonke sasingalali sibhizi sifunda then saphasa bajabula nabazali. Sekumele ngevasithi ekhaya bathi ayikho imali. Nami ngazama ukuhlanganisa ngablayela amabhasari but akulunganga. Phela ekhaya silala ngophuthu uthandeka abazali bakhe bayomfaka emangusuthu. Inhliziyo yaba buhlungu sehamba kwaphela ukuvuya but wathi uzoyiphatha kahle angimlinde uzobuya.
Wathi ngokulinda wathi uzobuya. Wathi soze ungishiya wangithembisa. Kanti wena udlala Linda, what is a booya? What is a zonchi? Want a visa? Can't be a
first 3 months amangosuthu uthandeka wengeza umshini nami ngimfonela njalo ebusuku ekuseni nasemini hlezi ngifuna ukumchecka nje ngizwe ukuthi sithini ngingenaso nesikhathi sokufona ngimane ngifone nominini wafloba ngokujoyina abangani abathanda ubumnandi bathi akakhohlwe mina bazomtholela indoda eblind i-BEE elihamba ngo-ode eliphatha amarandi nangempela wayiphila leyo mpilo yize engathandi washintsha ongeke uze umbone egibela itaxi wayesenendoda yakhe evele imkhiphele ko-Max Friday yamthatha indoda vakashisa kwayo yathi akangakhathazeki nje ifuna abone umuzi wayo. Bafika endlini baqabulani bangena ekamereni bagijinyelwa imizwa baphosana empedeni. Wagxuma uthandeka wathi bebi mina ngiyahlola lapho indoda isakhuzeki yathi nooshida ngukholwa. Bagcina belalile luthi ukusebenzisa ijazi ubeyivajin uthandeka umpede wonke ugcwele igazi. Wadunyelwa ikhanda ngisho igama engasazazi emva kwa-5 months ethi uyo-checkwa sokuthi unengculazi.
Wathi ngokulinda wathi uzobuya. Wathi soze ungishiya wangithembisa. Kanti wena udlala wathi ngokulinda. Wathi uzobuya. Wathi soze ungishiya wangithembisa. Kanti wena udlala wathi ngokulinda. Wathi uzobuya. Wathi soze ungishiya wangithembisa. Kanti wena udlala
wahamba wathi angilinde uzobuya. Ngahlala la ngangashela kanti enibhizi ubeyibusisa eThekwini basesebuye zacuyafa.